www.kwachadivine.com.
CG, please check it out. Lamar, it Lamar, extraordinarily. Analenga muntu chifaniso chake, namupatsa moyo ndimbweya wake, namupatsa zonse ni kazi wake, namupatsa ulamulilo pazolengedwa zonse. Koma chosadziwa yende mwene zonse, mfumu ya mafumu kalonga wandendele. Kondwela ndi unyamata wako, dima wako nukondwa masiko onse. Kumayangana ndipo ziwitsa, Mulungu wazanena nawe mulandu wa zonse. Kumerepo izwe, mkono wa manja usaziwe. Zomwe ama chito yawe ndawezi na iwe sungaziwe. Ama menya kondo ulichete, sizi adona mafala mpete, yeah. He's the king to be pleasured, oh Lord. Mawa kote kondwela, ena kote sambala, iwe. Kodiji wendo zilo chata, iwe, iwe. Kondwela andi unyamata wako, tima wako nukondwa masiko onse. Kumayangana ndipo ziwitsa, Mulungu wazanena nawe mulandu wa zonse. Mpulumutsit, mpulumutsit, mpulumutsi wadza kwa ifet. Mpulumutsit, mpulumutsit, mpulumutsi wadza kwa iwet. Mpulumutsit, mpulumutsit, mpulumutsi wadza kwa iwet. Mpulumutsit, mpulumutsi. Kondwela ndi unyamata wako, dima wako nukondwa masiko onse. Kumayangana ndipo ziwitsa, Mulungu wazanena nawe mulandu wa zonse. Kondwela ndi unyamata wako, dima wako nukondwa masiko onse. Kumayangana ndipo ziwitsa, Mulungu wazanena nawe mulandu wa zonse.
Download www.kwachadivine.com.